ku hay badmaha marku hufay maanku haati haati annanka adada maysa qad kuno ichite qad kuno ichite awen 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 isku haybad maaha marku hufay maanku haati haati annanka adada maysa qad kuno ichite qad kuno ichite
naftaydan kugu halay waliba ku hibey naftaydan kugu halay waliba ku hibey hankaygona kugu lamaan taydan kugu halay waliba ku hibey naftaydan kugu halay waliba ku hibey hankaygona kugu lamaan irtogle togle irtogle jacayl ka daay irtogle togle irtogle jacayl ka daay
allo
guur lagu hodmiyaa allo allo hooy inagu midee
allo Allah hoy nagu mide.